neza neza bu kwebagereza kunsi ebisingo obulungi ate bitabo n'ebigambo bulamu kye ky'obugagga kisinga omuwendo era tanapa tevumanga nse n'omutonza baamulaba sosole bwataka engera lirabeera n'alisojjogola nange kenfunye gwe bambubira ensigo yanga bange mu nyabe onalina byankolera omuntu omulamu byatakolera munne kindeetera okwenyuma nenebuuza bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omulema oba omuzibe wandibikoze ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omunaku ataliko baabwe wandibikoze geza bigeza mukwano omanyi laavu ya luno ya kacwano bangi bagala rasi abalala lwabuwaze naye nze kyenjagala nkimanyi kwagala lwakuba nasima sewamankulaba mwesi n'enkulu laba ebire bwe bitambula masogo simanyi na bwe mpulira yasikulaba bwe mbeera ekutunulako mukwano ekibya kibulwa omukombi kindeetera okwenyuma ze ne ntyamu bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omulema oba omuzibe wandibikoze ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omunaku ataliko baabwe wandibikoze ekindeetera obuvumu nze nefiirawo ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omulema oba omuzibe wandibikoze ne bwe sandibadde mulungi bwe nti wandibikoze katugeza omunaku ataliko baabwe wandibikoze